Katoa roho yake hekaluni ile pazia ile pasuka vipande viwili kutoka juu hadi chini. Hii ikawa ishara ya kwamba nimekubaliwa katika uwepo wa Mungu. Pale kalibari Yesu alilia kipaza sauti akisema,
Eloi 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 Eloi
mbona uniacha Mungu wangu, lema sabachthani Mungu wangu.
Yamesha ondolewa mbele yangu, deni zangu zote, dhambi zangu zote zimesha pigwa mzumari, mzumari pale msalabani. Kwa nafsi yangu ninakulilia uniondolee hiki kikombe, walakini kwa mapenzi yako yatendeke. E Mungu wangu ninakulilia, mbona uko mbali nami, naomba usiniepishe.
Malaika ibari Yesu alilia kipaza sauti akisema,
Eloi 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 Eloi
mbona uniacha Mungu wangu, lema sabachthani Mungu wangu.
Eloi 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 Eloi
mbona uniacha Mungu wangu, lema sabachthani Mungu wangu.
Malaika ibari Yesu alilia kipaza sauti akisema,
Eloi 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 Eloi
mbona uniacha sabachthani Mungu wangu.
Ilikuwa mchana saa sita, kukawa na giza nchi yote mpaka saa tisa, jua likapungua nuru yake. Pale kalibari msalabani Yesu alisema yote yamekwisha, kisha katoa roho yake. Hekaluni ile pazia ile pasuka vipande viwili kutoka juu hadi chini. Hii ikawa ishara ya kwamba nimekubaliwa katika uwepo wa Mungu.
Pale kalibari Yesu alilia kipaza sauti akisema,
Eloi 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 Eloi
mbona uniacha Mungu wangu, lema sabachthani Mungu.